Welcome to my interview volume 2. Our guest today is Trash Zamda. Heyo Trash uli bwanji vushe uli laka.
Inelaga chontivo ivishtiga.
Iri bwanji siya gaza vushe galubaza.
Ikalubaza tiga chiri titamanga.
Kamba chemva zo wona na vena timnaga wanikana. Please wasabisa kamba chemve ne muna kangana. Vena wakamba tunadiana mbaba na yamba. Gurupu tishimikire mwene inayambira yose sit.
Ine ni one man ni chane ni na vambiri vochitiga wafek vana sova. Kaya kwene wana pita bene group be ukambatie bene sinisi wakosi group bene yamba kweze pewa kaitiva pa first group yezali ni fly kiss kweze kush keep na wakamba wa peace after jinja sina kuna paga makonde mnison nina taluka mokuna paga take game
ushe ni tachenda timwenzo menya bantu usiku
watu nina menya wana soko nesa sichu
waisi mga bweza nina wanza kubimna yamba navo
wakai wakaliko pawa liko
na mvera tiwezo na mangi wanaisha fake money. Nichanchi na renga kutupanga haya maplani. Mafanzi wako benzo lilo funa nyimbo za nyowani. Tishimikire bantu wafuno zivankani.
Ishu ya fake money yeze sobo ichonti. Kuti wanikake wanalega ni makaisi ne pide ilea. Kashi wanitea kuti nezo siwa angata yose ntea. Mahiti ya ukamba nikali ni waletelo siwa pali wa ukonda na voku sonda nitiva. Inalenga wani mange siyeze ni pine yanga. Oka katu say sorry kuma fans wanga.
Eka naine nifuseko ushenze ya ndani bine. So na endo pika jere bati siyenze yako bine.
Bela neze chemu lot nisipitila ne mwine. Kumanya wangu ngole noni pasa fake pine.
Nina vela pewenze mkati muzi maya na jisia sorry. Jiwe olimba mtu wanga inoyo sorry. Is it true that imanje manje futenza na kulonga. Nishimikire trash ni chani cheti marenga.
It's true twalikose fekunse na mugatelo story ya mugatelo. Queen singa shimike popat nezo ziva niza choga pajava niponye selo. China renga ni chitumbo na baga mamonga kelo.
Katemka yenda sinza kufusa vambiri vushe iwe unale kocha release manyimbo. Mafanzi bako bakuna nyimbo mukombo ni wangala maningizi Trash what's going on.
Mahisi ya kaligo ya kachiriche ya choga. Ngati fani sa ivela ndishi ni fani wa soga. Before he song ya wafuta komando. Nishi kwa chogo futa antikire masoma.
Friendly advice niziva iwe boy ndiwe hasela. Bati mafanzi na wafuniko wapasa mbasera. Domixi career na business yako. Kozi beba za kuteya ni vene ya wobanzako.
Okay yo advice ina mvela choniti. Bati sinifaka nzeru kumakaisi. Nina kula life yosi sagiriraka. Kozi futikira mtu sakondwe lata.
Thanks mtu wanga for coming on my interview. Siva javenzo wata wata manje vaziva.
Oh yeah, John D on the deck.
OG Swag Music.com.